Yo. Yo, ugeto. Sefika isikoleni. Mungibona uthenga into elume ngene ubhayisikeleni. Zokuhlala entanyeni. Mungangibhekile mina ubhekeni. Nasemaphepheni. Ngisilinga umshana uthola isekeni. Khala ukuphahlaphahla lentwana masiba sakaza. Benokuzamazama lentwana mangabi phakama. Vela ngiphume ekasi nesniper lova ngiyasakaza. Wena uzokhuma idasi isiqini. Muzohleza ufakaza. Vele ngiyakhathaza. Like uzalo maselenza amanga. Ngisixoke sinolaka ngifuna isaka. Angizange ukuzodlala. Ngisilwane sinokuhlanya nginokubhikizisa njengomabhasi. Angizwani nomasaka kule game. Please ngikhabe udaka. Ashintsha amagiya sibheke emabit. Nensizwa ziyogiya. Le ngoma zayibhika masubhethe. Uzozwa ngesagile. Zozwa sebegile amasefiwa. Sivula umlomo masiqeda zikapsela ngeplease. Red Bull give you wings.
Ngidedela amabhazi ngigcwalisela abangangazi. Ngizofika kuma event ngivele ngibangene ngekasa. Ngithi intwana seziyatrapper nakwi-rap seziyadepha. Mangirepa ngesulu ngithuka bonke sebengixeka. Mina nezinja zami usola sibhlume emakhoneni. Emini scout amathekeni. Sigcwala istrat ebusuka ngithi sibhanta amasheleni. Wathinta iflow yami uyamuka phela ngiflowa ngesikhukhula. Ikasi ngapha ngiyalifukula. Vela ngisoze ngaphumula ngithi ngisafuna ukuthuthuka. Lento ngayiqala bantuka ntwana yami ngisafufuza. Ithekeni yakhe isafekhuza. Buka iskill siyakhuphuka. Ngeliriki ngiyakhuthuza. But mina ngiyakhuphuka ngiyathuthuka. Mshana buka sengiyakhula. Baya ngifuna parasuka. Ngifuna ukudlula sekulula. Nesuccess siyakhuka. Senginokuthula senginokuzula sengiyalihlula. But mangirepa ngiyabhora. Hwala amabhasi wadrop.
Yes, nakhuse ngibuya bengisasegomora. Dala bengilindile ngizile bafana bengisamabona. I-drip iconsa phansi ngithe ayisula isakorotsha. Ngisadedela inamba angathi ngayinombola. Bathanda ukungihlokolosa bakhandi bedomorosa. Banginikeza insimbi ngale nsimbi ngathi ngalidonora. Impande sami lana ngisuka khona gazi. Lana kushuba khona ujuluka emfana usuconsa igazi. Ipene phephu libamba uzise ukuqhaqhazela. Kukho ukulala kumele uzibe indlala ubhale ukhanda indlela. Nami ngigasi kuyofakasa umdlwane ocabe ithambo. Asulula amakhuka ngivuka kulo ngiqina ithambo. Ngidla ama-cats all day ngathi ngibhema iwunga. Badlisa ngamapayipi ngathi ngibhema ihuka. Loko ngaliphathi kusheshe ngithandela isidudla. Abama-clown abaphenda ubusa bathanda ukuza
la. Buka la nanginondaba ihuba la. Vala la uvule la uvule indleba ulalele. Ngiqoqa jikelele nkosi yami ngisikelele. Labo hunta kulabo msatsa bafuna ngiphikelele. Hayibo mina ngakutshela sakuhlala ngikhula ngekhanda. Ngeke nangikhona bafana isho sengithanda. Ngenkunze ndala kulesibaya ngisho ngelunda. Kumsebenzi oxoshwe emoshwari ngikushiya ubanda ngiyadlala. Kodwa mokucabanga ukubhekana nami kuyomele uyibambe iqine. Ngoba ingane iqopho kukhakhayi. Hayi akuthethe bonke nje labolelwayo. Ngifuna indoda egadla qine ungazuthi igadla umbayimbayi. Hayi ningibheke kahle mina ngizile kahle. Ngizobulala zothi ungazufunge nami ngizayizayi. Hayi othi ngibayeke nje futhi bye-bye. Nah.
Asikhandi isiphithiphithi sikhandi imisho vuka imizwa. Begidagida phezu kwensimbi-ke nami bangibiza. Ngashiya isikhalanga ngayikhwela ngayeka ukudrayisa. Wathinta impande u-PSK engithaka sengihlanyisa. Ozase siqala sishonqisa manje ibhemile. Sibakhumbela ngegeja 60 feet ensimini. Utshela bangazi into senkomo engenile. Sihlangane kumabhazi empathi ifisa ubheyile. Osimina, osimina, osimina nomo. Insizwa sihlahlela siqede sikhiphe izosu. Awungimi la ngiyindawo I'll never go. Nokele bethi insizwa ixhumane nogogo. Ubethi ufithi bithi sishebe nedombolo. Sidonsa qale kuzame mekuzokhishwa inombolo. I-rap emnandi mozo sifithi uphasa umbobo. Nokushintsha fast mase ngivela njengesigogo.
Nice. It is her majesty, about to change a lot. With no magic stick, I'm playing no tricks. I'ma keep spit until you realize this chick is sick. I'm seeing you thin, in this industry, I'm the biggest thing. I seen your pez with scenes, the look is clean. With them verses, man, we turn your groups around the next. It's your bagging. On my side, see, live it looking like a suicide. The cleanest band, I'm sure she packs music. A bang, but once a class, like an A student. I'm always number one when it comes to class. So please understand. Then my level is some average shit, no. Aye, call me captain off the ship. You don't abide by the rules. Man, you have to jump, you gotta swim. And we just gonna sail into the sunset without you. Like, ooh, nice, so glad we dropped
you. sebachaka soligqilaza makufika thina nzoyisola soligqilaza ngokushisa niphezu kwendlu njengesola asifaniswa ney'ngane thina sisatshiswa ngehora section bs where we at but isigodlo somanqoba yazi niyagobhoza namnyakazo niyokoza namphalazo niyagoloza niyafohloza niyaqholosha masenihamba inkunzi malangithini ey'shaya ingoma kugxuma abantu and konke okuzolandela nokwazi kuza ngesathu ukudisa i-rce ukuyingcwabangcwaba kahlanu into engakholakali ukubona isekliphendu kunqatathu urime flow zobangcono mina iflow sobangena with my bro stepi like yo sogcwalisela ama-brazos ekuthiwe samadando kudala abashana abavuma besesike bona barana lo mgaqo futhi ke bafana nabheda nophindela sikela nokwenza imilando masetha namaflows kagcwala abashana kunzima ukuwela imilambo the kasiboy imina ogqokela ibhuzi lokuvula iminyango.